tetuina kutunulira buvunaanyizibwa bw'omumaka bokka okukuyita omusajja atuukiridde. N'okubeera ow'empisa kikola amakulu ng'owuliriza ebiteeso bya mukyalawo by'aba aleese. Obeeko ebyamagezi by'omuyigako ng'oli naye. Omusajja yenna alina okutegeera abeera n'okuteesa okutuufu eri mukyala we. Okwesiga munno kirungi. Tetukulembeza bigambo bya bulimba eri bannaffe. Okuwangana ekitiibwa n'okutegeeregana kye kisinga amakulu. Toyina kubeera wa busungu eri munno, kubanga obusungu buleeta ennyombo mu maka. Obusungu n'obukambwe bye tuba tugirawo ddala mu maaso gaffe. Geoffrey Luyimaga emannya, noonya Katonda.